Media.
It is Moscow again.
Meat killer.
Baby, hata tukilala wanze kulala wewe, afu ndo nlale mimi. Nikulinde madhara visi kusumbue, vijini visirani. Hata kiwaga na njaa uanze kula wewe, afu ndo nile mimi. Hata kama sijala, ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi penzi lisiwe legelege. Aiwe, ai baba.
Baby nimekumiss, nikutambie hadithi, huku ukinikiss.
Na mtima, nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili tajichora chora jina lako.
Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you.
Ya habibi, natamani tuwe ndege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuke ukuta wabaya.
Baby,
nimekumiss, nikutambie.